bad là-bas.
Dosh. Dosh music.
Fire.
In a dosh. Boss.
Dosh. Diviva. Jipsha. Kweske. Jipsha. Jipsha. Jipsha.
So. Vama ona mongwa jine kawala laile. Chifukwa do yanga. Ite seka yoko miwa 626 ine. Benangu ni mabwela. Benazi ni kwaliza. I'm not a criminal. I'm just a hustler ine. Mama funa fonse viwa mire bebe. Kadiko seke na chite ava makwia. Bana vanga seba na chinde me paga panda. Ati agate ya honi ambava. Baka mbatine kawalala. Baka mbatine mbava. Kasi ninala kwa chani. Ninabela mwana wandani. Ni uzire ni pontoni. Kuchila vana vanga vanga. Miwa 626 ine. Benangu ni mabwela. Benazi ni kwaliza. I'm not a criminal. I'm just a hustler ine.
Babalaba.
Babalaba.
Kisoni baglaba.
Benani baglaba.
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 Benani baglaba.
Baglaba.
I'm just a hustler. Kisoni baglaba.
Ndebeba. Zidiba. Kipsha. Tulima Elizas. Every day I wake up El Bills. Niliu life, they move ya kwa muganga. You witches. Nalato bali moti mwachila kuntambisha maolas. Mula nduwa kulia kanyazi. Shower man feel my pizza. Don't judge a book. Kuma covers. Tulima concrete pillars. Imule menana pongos. Maliu aselas. Plus wazi wakwilanzi. Gena kuwilapu. Numu sanya ukazima. Ausiru mwezi. Ausiara ukuomba. Nakoni sabalazi kama nyintazi.
Ntazi, ntazi.
Rrrrra.
Baniba wakani una. Mama ona mama jine kawala laini.
Chipsha.
Chipukwa do yanga. Ipeze kayoko miwa 626.
Benangu ni mabwela. Benazi ni kwaliza.
I'm not a criminal. I'm just a hustler.
Shala, Elias.
Straight up killer virus sound music.